Ebyo nga bize ku mabbali poliisi mbitundu byekanoni Gombe liko mugoba wa boda boda gwekute kubigambibwa nti yakubye omuyizi eyatuula ekyomusanvu ekyanviriddeko okufa. Omukwate Dennis Sekide omyaka 20 mutuuze w'enkwale Kinoni Kanoni ayogera poliisi mu kitundu kino Lydia Tumuchaba atubulidde nti omugenzi ye Bernard Lutaya ow'emyaka 17 abadde asoma mu St. Noah Primary School Empunge ng'okuba yabadde agenze mu ndongo banne ne bafunye obutakkaanya newali kuba mukyala mukuba emiggo egyamutuusiza okufa ng'atuuse ewa jajjaawe.
Ne wabeerawo okulwanagana kw'abayuusi abava Mpunge ne Nkwale. Mu kulwanagana okwo n'agezaako okudduka n'agenda waka era ne bamugoberera, bwe baamukubira ne bamuleka mu mbeera mbi. Abazadde be bagezaako mmutwala mu ddwaliro naye n'afa. Poliisi yatuuse ku kitundu n'eggyawo omulambo n'egutwala Gombe Hospital okugwekebejja. Twamaze okujja statements kwabo abaali baliwo ate abalala nabo tuli mbanoonya. Kikolwa kino tukivumirira, tujja kuba tubategeeza ebirala.